Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Kila siku walalamika, sipo kama zamani. Eti nimebadilika, penzi nimeshusha thamani. Unaona kama hali imechange, hakuna mapenzi. Unahisi nina wengi, eti sikupendi. Ina maana hali ya maisha uioni ma bile inachanganya. Mwenzako ninapambana, nimechoka lawama. Eti siku hizi tulibata kama long time, sijui nimeshikwa mina damn gun. Na kuwa kama milezi ya bountown, nasha yamechange sana my baby.
Subiri pite January, my baby girl,
ama February
wajaipite,
machi ama April, oh baby
tutakuwa wote. Subiri pite January, my baby girl,
ama February
wajaipite,
machi ama April, oh baby
tutakuwa wote.
Baby girl,
michongo inabuma kila kona, mwenzako ninadaiwa.
Acha nikuweke wazi,
nione huruma, nisije penzi langu kuibiwa.
Niko bize kwenye kazi
everyday, bila bila hakuna nachopata, biashara zimeanguka.
Usinacha kupe,
yani hasira, cheki livo choka, ngozi yangu ilivo babuka. Inamana hali ya maisha uioni ma
bile inachanganya.
Mwenzako ninapambana,
nimechoka lawama.
Eti siku hizi tulibata kama long time, sijui nimeshikwa mina damn gun. Na kuwa kama milezi ya bountown, nasha yamechange sana my baby.
Subiri pite
January,
my baby girl,
ama February
wajaipite,
machi ama April, oh baby
tutakuwa wote.
Subiri pite
January,
my baby girl,
ama February
wajaipite,
machi ama April, oh baby
tutakuwa wote.
Baby girl,
Moja Records.